na shamba.
Kubwa.
Washa jua kama sinema ya kuza. So mitani mitando menikuza, yeah. Asa kwanza kuja kauna kuja. Ninyingi ya tira tume. Kama mjanjo menelewa bati mjingo mechelewa. Kuja kauna kuja selasi ya zikongopea. Usilete jealous wezi ninunia. Sezi kukonyesha jino atakwe nichukia. Songa kando nani kera. Staki stories zako juzi nani kera. Nasaka mavumba ndo naongeza biti. Naingiza mavumba ukini haribia CV.
Kujo kalale, kakujo ulale. Uko ni shamba, kujo kalale.
San, san,
kujo kalale.
Sana shamba, sana shamba. Sana shamba, sana shamba. Sana shamba, sana shamba.
Sana shamba,
sana shamba. Sana shamba,
sana shamba. Sana shamba.
Heshimu heshimu kiteleza na kulaza. Kawaida yangu mjanja simwachii Mungu. Nachukua sheria tena mikononi mwangu. Kama unakaa mkuja slow motion, utanikuta mjanja niko kwenye motion. No ruli 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 ngichata. Natutisha waga na hauja oga we. Kama umechoka nenda zako kalale.
Siku ficho mita nilotokea. Kwa na shido teo wata kukimbia. Pata fumba sela wata kuchekea. Sina noma hata ukinipotezea. Eti unatari, unaleta tari. Umeniacha na maswali. Saki ukware. Moshi 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 na mawiwi. Siso kama wao mana watu fiki. Eti anasema anataka kisi. Badai nikiondoka sini takumisi.
Kujo kalare.
Sana shamba. Sana shamba.
Sana shamba.
Sana shamba.
Sana shamba.
Sana shamba.
Sana shamba.
Sana shamba. Sana shamba. Sana shamba.
I want for the money, I two for the show. Kiuliza best trapper sana shamba on top. Tuko mbele yao, tunasusha na michano. New rap tukitimbo wanapata micho chato. Nimetweka kisa uni dani dani street kid. Na I'm doing for the money, na for beat and as a beat. Michana, na chana tena zaidi ya kichana. Wakifunga na milango, tunavunja na vitasa. Over, 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 over.